ZLatestMusic.com.
Back again, Kai, you play
DJ Fa.
Kukula kwanga, olo cheni masamwa ni mapempelo ya nwa mama ya nalenge sani fike pando. It wasn't easy as a single mother. Unana pa manje takula, and I'm doing my best kujichape na nimoje koche vanga. That's why I say mama, God bless you mama, hey. Mama, I love you, mama, hey. Mama, God bless you, mama, hey. Mama, I'm grateful, mama, hey. Mama, I love you, mama, hey. Mama, I'm grateful, mama.
Pesi wa mama, vintu vambili ve mwanchitila kuwama. Ya kamba jisini mikonda nishi anama. Nikapusa nishimu nipeleke chainama. Nisewenze ni mina mwichele kwa nama. Ngati nilipe mama simu na inama. Bakdala nikari kukumbu kana pano. Olo nangala na wanzanga pampando. Pene nzeri kusikulu simwezo shota kunitumila ya pando. Olo nadwala imwe zuma chokapo nikasekula menso. Jimwe ni maona po olo vasonde bachi imwe mani konda po. Waziba
kukula kwangu
yo maya the chenya yake kampana kandala
pelo ya na mama ya nalenge sana fike mpando. It wasn't easy as a single mother. Unana pa manje takula, and I'm doing my best kujichape na nimoje koche vanga. That's why I say mama, God bless you mama, hey. Mama, I love you mama, hey. Mama, God bless you mama, hey. Mama, I'm grateful mama, hey. Mama, I love you mama, hey. Mama, I'm grateful mama.
Pelo yanga ni ya kutimuka nsungile ya mama. Oke china wama, muna nikuliza paka nakula apa na ambo na samwa. Yes I say thank you mama, God bless you.
Tetinda vyoko mwamfumia neke nikafuma. Fona puma, puma. Mwani sunga paka nakula. Fukumune mune liwanga mane kapula. Muna sewenza kutala, temo ya fika muteko vanga.
Sia panize kelela na vanzanga. Njani enze ziba kutini zakula nizangala na vintu vanga.
Jimwe mwalenga nifike pano. Ozi pito nishika chiri pashimano. Loko na duala, mwendo koma mwazitwika. Paka na fika.
Muntu sarika zangata, kufitela kachele. Vale avafata kuntama kimi na wene vali file.
Kozi imu mwendo sunga kea. Kunipundi sa new life ino divya upyea. Jalot, upezi mamamu.
That's why I say mama, God bless you mama, hey. Mama, I love you mama, hey. Mama, God bless you mama, hey. Mama, I'm grateful mama, hey. Mama, I love you mama, hey. Mama, I'm grateful mama,
hey. Always in the room, Bangavoma, cause Kizenga doesn't never want a corner. Imagine Kuzwa Kovana, Navakoni Leku Nuta, Danielana. Dear Lord, Heavenly Father, dear Lord, bless my mother. Kambe Pilo Wabo, Nama Dorofas, Kulizem Zeva is our Koneku Balanza. Dad, Mommy, I love you. I give you everything I have. When you tell a Kaliku, the Notu Kubasabu, I always come in and cash in a love. Mr. Kube pa hometown Napo, Agaja, Ajax Wagile JT, I'm the bravest nigga.
It wasn't easy as a single mother. Unana pa manje takula, and I'm doing my best. Kutichape na nunde kwa chivanga. That's why I say mama, God bless you mama, hey. Mama, I love you mama, hey. Mama, God bless you mama, hey. love you, mama. Hey, mama.
Zaid, latest
I'm grateful, mama. Hey, hey.